When you ready for this one? Bandit Deca, the baddest producer lover. It's a run out sounds production.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Yeah. Africa real baddest, skills. Deborah, umfuachi onsepe na umfuachi ete. Dalalo mwe onile lo kwete. Sekesho mupashi umfuefye genge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lele odimbi mailo takwa kabe. Fima pressure fionse ifyo ufilave. Wifi bika mumu toi wafi kukafia. Umfuafye lelo kwati takwa ba pressure. Kwati takwa ba pressure. Kwati takwa ba pressure. Kwena tula kapitamu tula kwata mapuresha tuipunkamu lelo nichi mailo pakesa chimbi wila akonga mo iwa chitako fimbi sansa muka lowa pena shana ibila lowa akatena fima presha vika muka rumu koma munona chilila ulikuisa dona ama chushinga ya kukisha muma danga fula wanga danko kujomba wataka nanguli mwipi waima wadanka bilimbanga fialila waima wadansa umfuachi onse pena umfuachi ete. Dalalo mwe onile lo kwete. Sekesho mupashi umfuefye genge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lele odimbi mailo takwa kabe. Fima pressure fionse ifyo ufilabe. Wifi bika mumu toi wafi kukafia. Fiku kafia. Umfuafye lelo kwati takwa ba pressure. Kwati takwa ba pressure. Kwati takwa ba pressure. Kwati itakwa ba pressure. Na ma COVID adale pwa. No peace wa wafi no mwenso wa mfwa. Ela ifo fiku sende lo mutende. Fingu kafile sano kuya mfwafe kenge. Tashingi la batu geba dionse. Tashimone kenchi to bat fire konse. Da ukwa nisha pala ifi alidula. No kutontonga nyabushe nenga kula. Nanguchive fimune wizinki mana. Sansa muka ukatoloka kamana. Fila bafyo kote fya mapuresha. Umfwafe kwati itakwa ba pressure. Umfuachi onse pena umfuachi ete. Talalo mwe onile lo kwete. Sekesho mupashi umfuefye genge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lele odimbi mailo takwa kabe. Fima pressure fionse ifyo ufilabe. Wifi bika mumu toi wafi fiku kafia. Umfuafye lelo kwati itakwa ba pressure. Kwati itakwa ba pressure. Kwati itakwa ba pressure. Africa real baddest, skill. Deborah, Boss AK, Ela, Wise 21.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.